Dr. K Amonek
Monek
Mba Mwenge
Mwenge
Na beat ya Matrix Nyenge
Nyenge Nyenge
Stress Mtu wange we sale stress Ebe sini kwa video Stress Yeah Ona kusara stress Masa nyugonke vizibu tubiewe Stress Mtu wange we sale stress Ebe sini kwa video Stress Yeah Ona kusara stress Masa nyugonke vizibu tubiewe
Monday I don't have what to do Tuesday I don't have what to do. Wednesday, I don't have what to do. Thursday, Friday, Saturday, weekend.
We sale stress, akachansi nikakia roho. Otalindira nyenkyobo kakupo ireho. Ezawe zarire borabo zine musaho. Tekwata uwe kuwata, zire ozimaleho. Nobora zireka halipu iju kataroho. Kere kono kufuzu ya huire no zirekaho. Wede kidere bagambe vya simbeho. Hura kumire vizibo tabifu aho. Ego vibaho wetu vimara nibifu aho. Akunyo yenyuere usaha kumoba zaho kulikwe bondeza takwenda biruge harmoniki ha stress kamba jindabe nkomsaho stress mtu wange we sale stress ebe sini kwa video stress yeah ona kusara stress masa nyugonke vizibu tubiewe stress mtu wange we sale stress ebe sini kwa video stress yeah ona kusara stress masa nyugonke vizibu tubiewe ofunira kasente soko genda uwe hemo abana begonza kanyama kabana gemo oikara mkiare tau nigisambemo abenda disco enketo tuziralemo tumegabu mega kumanyi sevidemo Nigwa mulembe vya kara tuvirugemu Wana kunyumirwa musahu wadota inemu Pate hapate dance foke gemu Tinko ndakebo wabuloma na kuzinamu Ane vizibo tefo yoga virugamu Kovoli pasta nyuamu gumu na gumu na kwesara Stress utakawa iregiamu kuzimu
Monday, I don't have what to do Tuesday I don't have what to do. Wednesday, I don't have what to do. Thursday, Friday, Saturday, weekend.
Stress. Mtu wange we sale stress. Ebe sini kwa video. Stress. Yeah. Ona kusara stress. Masa nyugonke vizibu tubiewe. Stress. Mtu wange we sale stress. Ebe sini kwa video. Stress. Yeah. Ona kusara stress. Masa nyugonke vizibu tubiewe. Kobo Ferreira ona kusara stress. Gumi siriza ni COVID TVNC. Mubuli kentu ni hira gama goba na loss Anti vizira hachansi nke namba za hadaisi Ya akena bamezi soko tere dance Mkuba saba tibili vya by force Atabiri mogiro tu hefas Niko tuweza kunyirira hafes DJ basiri ya sotungere hopes Ebe na tubi migire ha zero distance Akena stress gira sisei sasi Ebe kunya tuwinye post tuliva boss Ali haka ya sigenda hakola some because Boy, yes, mba mkambe kaba jasi Tingiri ya wasiwasi Stress Mtu wange we sale stress Ebe sini kwa video Stress Yeah Ona kusara stress Masa nyugonke vizibu tubiewe Stress Mtu wange we sale stress Ebe sini kwa video Stress Yeah Ona kusara stress Masa nyugonke vizibu tubiewe
Beat your Matrix.